wanijua toka zamani, zamani, zamani. Nikianguka niokoe jamani. Umenilinda umeniepusha na gori, sai niko fiti sina wori. Nakupenda na wala isi ustori, nikikusa nitasema sorry. Umenilinda umeniepusha na gori, sai niko fiti sina wori. Nakupenda na wala isi ustori, nikikusa nitasema sorry. Nashukuru niko sawa, thanks to Lord, na kwa budu kama kawa. Long time kuservice, bila dawa umenijaza na mapawa. Baba umeniweza, umeniteka, no stress ni kucheka. Na kupenda, hujawai nicheza, kunitesa, misa, kila time na surrender. Nilikuwa nikikesha kwa ba, sikuwa naja kwako baba. Nilikuwa nazurura kwa mita, sikujua vile nafaa. Lakini ukuniacha baba, lakini ukuniacha baba. Lakini ukuniacha baba, lakini ukuniacha baba. Wega mala, wega mala, wega mala, wega mala, wega mala, baba wega mala, wega mala, wega mala, wega mala, wega mala, wega mala, baba wega mala. Minikiwa nawe, baraka zangu zinasonga, songa. Umenipa del bread, kila jambo langu linanyoka. Nyoka weni baba, every day tunamuka tuko sawa, sawa. You are king of wali, ni wega mala. Umenifa freedom salabani, siku zote na sifu sito kwacha. Ewe baba, you are king of wali, ni wega mala. Umenifa freedom salabani, siku zote na sifu sito kwacha. Ewe baba, to the right, right, nemaya wana, eh, eh, eh.
Hebu dance right, right, nemaya wana. To the left, left, nemaya wana. To the right, right, nemaya wana, eh, eh, eh.
Wega mala, wega mala, wega mala, wega mala, wega mala, baba wega mala, wega mala, wega mala. Wega mala, wega mala, wega mala, baba wega mala.
God Father, God Son, God Holy Spirit, I know you are king. Wewe upingiki, uli die kwenye cross, hii kwa sisi, ukashika mavu ya.